yande joyi lasar gonɗen no wittere min tawi sappo e joyi ɗo endan ni studio kalangu habaruji fulfulde. Koɗo ñalle jam en kalando filla ko darto hannde sappo lewru avril ɗum ndu konɗen lateke batu miccitagol warede mbiteɗo mala bagala bagale latiɗo kañum enɗa yo janggono enɗa ñande muɗum ndu janggo ɓe mburti kamwono ko heddaki. Noon ni fedde leyɗe duniyaare hol filla ko darto kaalitiweteno FMI yimɓe muɗum gaddina jahangal nder leydi men Niger ɗo ɓe timmini jahangal endan dow weltare. Hawride gonde waɗama ɗo enna galluñeme palade kongere dartina filla no watta ko yimɓe moƴƴina jonde muɗum en har filla ko darto dinal islam laamiɗo leydi Kano Sanusi laamiɗo Sanusi wari fotti hawride nde o yewdi e bandi min on nanan yewtande dow filla ka. Mi suman Amadou janganta habaruji ɗi endani e fulfulde goo fugi nandani hono keerol janngoɓe wonɓe ele janngirde manduti université ene galluñeme hannde nde woni eɓe gonɓe gaɗa batu hitande mum ɓerni endan ko bandiɓe mbiteɗo mala bagale latiɗo kañum ondu kondani heddaki ñande sappo lewru avril duuɓinaɗiɗi e sappo e jeɗɗi wakkati mo kamɓe lekkuliɓe ɓe mburtino ndenne ne kay ɗuɓe potti e fawarjo haɓɓiniɓe ɗum waddi ko fawarjo ni hannde ɓe gaɗi batorde majjum gam batte hollude fawarjo ndu kondani hono sigade fawarjo ni e kulle ɗen enna ɓe gaɗi yaadude kono heese heese fa ɓe jeeyi nokkude jendere maɓe gonno dari hadde maɓɓe to enna no ƴeñirre pon ɗo tawi hoorejo jendere maɓe ondu kono wari fotti on ɗon batuɓe kokki ndu kono ɗereji dow filla kan Sita Hamidou Jabir kam woni hoorejo maɓɓe nani ko haalni bandimi tarnan Fuday Ahmed.
Nous sommes venus vous ramener ce
min gari fa min gaddana on ɓandu mayɗo on min mbiya on jonde jandar maɓe nder université on heeƴimin fi noon gonɗo no metta ɓerɗe amin sanne gam janngirɗe amin ɗe fuu no jandar maɓe de jandar maɓe waddete nder janngirde gam jande heɓe jonde maɓɓe rimantamin moƴƴere ɗum waɗi min gari min andina hoorejo jandar maɓe dillon nder janngirde amin de laawol ɗiɗabol gol jottinon lilal amin to himɓe siyasa gadduɗo on ko laawol fuu woni wala he jonde moɗon nder janngirde amin de gam min ɓiɓɓe talkaɓe ɓe acca min janga ko hana ɓe gattani min suulaare noon giɗe moɗon nder janngirde de no miccintinamin ko wela
de votre présence sur le territoire universitaire.
Nanni fedde ISN kam woni hawrude keddi janngoɓe leydi Niger fuu kañum du kondanni ka en ka yahayna subaka o enɗa to fawarjo sudde sariya ɗo enna gallu ñemey e dow filla gota ka enɗa ɗum du kondanni wonan e dow filla ɓe jeeɓe joƴƴino talki dow inde maɓɓe e dow filla ko darto kulantereje ganno ɗum enɗa hono yeruno hoorejo maɓɓe mbiteɗo Algabit Ider haaliri kañum woni hoorejo hono fandu ISN o enɗa o holliri fa wooɗi. Noon ni hono fawarde jondu konɗo no tawa hono jahangal himɓe FMI kam wonno hono fedde leydi duniya hawjinde filla ko darto kaalisiji wadduno e leydi Niger ɗo ɓe gaɗi yilaade ɓe gasini jahangal maɓɓe ngal koɓe gasini jahangal du konɗan ni ɓe kaali e ley filla koɓe jii ɗum endan ni no tawa hono ɓe jii ɓeydaari waɗi dow jawdi wonde natana leydi Niger e tewtugol muɗum ɗum du konɗa ilo duuɓinaɗe sappo e jeɗɗi warde joni noon ɓeydo noon enɗa nani ko fawarde joni du konɗa mbiyeteɗo Christophe Kelen Jean latti ka woni hoorejo jahangal enɗa o haalni bandimin Habibou Garba.
The focus of the program remains
miɗo miija ko ƴeewata jawdi gollirteni di leydi golleji lobbi joɗɗini gaɗa mum ɗo ɗi gollide nder wakkati ko ɓiɓɓe leydi haajani no ministre haaliri dow keɓol jawdi di he gollidol majji far ko ƴeewata keɓol jawdi di hana laabi noon ƴeewoji ɓiɓɓe leydi tan no handi wi'e far gollirɗi mawɗi ɗi leydi hano sarusi ko duwanuɓe e kampaniji to nebban sans ɗan ɗum fuu no hani ɓe dekkane itte ko watta jawdi ɗi heɓo yonayi seyde jangaliji ɗi ɓeydanama ɓiɓɓe leydi amma neɗɗo fuu no handi wadda balla mum gam jehol yeeso heɓe.
Far makko kanko no ministre Hassouma Saoudou kawjiɗo filla arsuku leydi Niger o wi weltare waɗi sanne e dow kulle ɗe enɗan yerno leydi Niger arsuku muɗum wonno ɓeydoro.
Des progrès importants ont été faits.
Ɓeydaari mawni heɓa hannden dow filla ɓurna himɓe leydi
gan taykaki gom holli ko sabbugo himɓe denno ɗuɗal mu'en fuu ɗo nder leydi Niger ɓural duuɓi lasoji ɗiɗi e jeenayi. Amma hannden taykaki gotiki holli ko ɗuɗal himɓe fuu no buura faa duuɓi lasoji tati e jeenayi. Leydi Senegal du tan ardi leydi meɗen. Min keɓi du min ɓuyti talkaku himɓe ngan denno dow himɓe hemre himɓe lasoji tato e nayo fuu tawra talkaku. Amma hannden dow himɓe hemre himɓe lasoji ɗiɗo e nayi tan tawrete talkaku. Ɗum du no ɓeydari mawni kanjum du min ardini ngan durwiɗiɗɗe talkaku no tawe nder dangare mawɗe sigila mumin gaɗiɗi fedde leyɗe duniyaaru hawjiine filla ceeɗe gollirteɗe nder leydi. Nder sigila o du min gaɗi anniya fonditidde laabi hawju ceeɗe gollirteɗe nder leydi meɗen. To himɓe miilu ko ceeɗe gala no naata nder leydi meɗen, iɗe ɗon iɗe naata laabi hawju majje kanni woni no moƴƴine.
Ko wattu himɓe kemtaton ƴoyɓe nder leydi Afrique kañum e leydi tubako tete Europe ka e gon ko kawri Abidjan leydi Côte d'Ivoire ɗum ndugam batte wadde hawrinde leydi Afrique dow filla hono ittugol dow himɓe hirse gam waɗi gacce ɗum ndu kondanni hunno latinde ko wonno waɗe e dow fawarjol laawol no fedde hawjinde ƴewde durdugol e majjum tawaɗe leydi duniyaaru kañum e nde leyɗi Côte d'Ivoire ni endam. Ɗum waddi ko fawari joni ndu kondanni hono bato endam waɗama maɓɓitama ille keñande endam. Nani ko bandimi Adama Dawa Cindiato enda e rahilatu sumana hawrinimi min pirte fulfulde.
Hawrinde de tataɓere mayre ni ko wona no durwe nder mayre du woni moytude laawol kiite mayde ɗo nder leyɗe Afrique. Nder leyɗe woygu e joti leyɗe lasoji ɗiɗi e nayi goni hannde ngala no gollide laawol kiitegol. Nder duuɓi sappo bittiɗi ɗi du ɗum holli ko leyɗe Afrique sappo gom taƴani himɓe mu'en kiite mayde faa taƴanaɓe kiite ɗe du barama. To Raphael Hadjian ardiɗo fedde durwidore laawol kiitegol leydi Kuduwar moytayi laawol kiitegol nder dewtere laabi kiite mum. Laawol kiitegol du mbani kono tawa nder dewtere laabi kiite wala no nawtori. Raphael Hadjian o du holli ko leydi Kuduwar di no leydi hanude ƴeewe ekkite ngam hollude leyɗe Afrique fuu ko laawol jinganaade hakke ɓiɓɓe Adama e laawol hoynande neɗɗo fuu wuura keddi balɗe mum. Goni laabi arani ɗi leyɗe Afrique kaani ardina. Raphael o du hokki misali seɗɗa dow leydi Kenya waɗan himɓe ujunaji ɗiɗo e keme jeɗɗo e lasoji ɗiɗo taƴanaɓe kiite mayde. Amma hitaani du ujunaji ɗiɗi e sappo e jeegom ton nder hawrine leyɗe duniyaaru waɗaani olso leydi Kenya di moyti laawol kiitegol nder laabi kiite leydi mum. Ministre leydi Kuduwar kawjiɗo filla laabi kiite e jinganaade hakke ɓiɓɓe Adama watti daani e warɓe hawrine de fuu ko watta leyɗe Afrique ɗe dur woni laabi burnam ɓe boppi laawol kiite maydegol.
Nonni wontiri fa hannde ni hono fedde hawritere jingonoɓe suudu Baba to ena Zender kamɓe to kono ɓe gaɗi haala maɓɓe e dow filla ko darto himɓe nangaɓe noga e joyi lewru mars ko ƴaɓɓi ɗum ɗo enen gallu ñemey ɗum woni hoore maɓɓe enen durwe yoofe dow ko yaawi yaawi laati wattaɓe le kasuji région mo Tillaberi dow laawol gotol ngol ni ɓe kaali kulle ɗen enɗan gam batte Allah e fawar joni waddede mballa maɓɓe yaade himɓe maɓɓe ɓen. Nani hono kaw jiɗo hono ndeɗo fedde nde région omo Zender mbiteɗo Sadat Elhaji Iliya ɗam malla haalani bandimi Ali Keita.
Les cadres constatent avec amertume.
Fedde jinganore himɓe leydi de Zender no holla himɓe fuu ko gomnati salake hokkude ceede kanaɗe hokke leydi Zender dalila moƴƴinol karanzi gonaɗo no waɗe ɗo kan fuu e ceede nokkuje himɓe e campanie soraje tawa dow mum na woni nowtoro dalila golle mum. Fedde de du no ƴama hoore mum ko woni no faddo omtol lumo Zender kesogo ngam hannden lebbi nayni ko wi'a golle ñiɓɓol maggo timmi amma wala dambugal omtagal. Har ko darata sigila Zender sabuwa du ceede mbiyaɗe wattete ɗe du hana kanƴe goni no gatti ngam fa warde hannden wala gollal gasugal gotal gaɗangal ko ƴaari golle eytol himɓe gonagol no waɗi.
Nawantirto enda agades du kondani laawol hono filla ko darto hono ko laami leydi aduna tati lewru mars duɓinaɗe sappo e jeetati ɗum ndugam batte haɗude hono mobilaji e moteji ko tokkoto ɓagaɗo doggina yaade kañum e waɗugol kaddude nandore koyte uniforme wakkati dewgal woni wanna batu goɗon laawol ngol enɗa himɓe agades o enen ton tokkigol no haniri wakkati mo kalten o enɗa. Nani mbiyeteɗo far joni hono Mahamata Bilal laatiɗo jong banguere wiyetede fune mey yo neɗɗo non laatiɗo kono ɓattiɗo laamiɗo on endan mo leydi ono ayir on nani ko haalni Moussa Mamman e dow filla majjum.
To alhamdulillahi dei hayyobo mo saamu wonde sika yiba
to lamɗo yettama ngam fa jon min keɓayi jaaɓuɗo laabi séria ɗi min gaddan joomum to laamiɗo kiite darne dow mum ngam alsilaame lobbo fuu handa wi'e ƴartake laabi séria mo laamiɗo jonni ko woɗi kan wonɗi gollide hano gaɗol uniforme debbo sayde torri joom ɓaade mum ko heɓa gaɗaniiɗo surbaɓe gonno ɗon de ni ɓe keɓayi uniforme o bandira e maɓɓe keɓi ɓe jaham ɓe camowa nder ko woni ko hiɗaka. Nde on gi'i jon himɓe fuu no ɗon no weltoro e laabi joɗɗinaɗi ɗi. Minen e giɗe amin ɓe tokki laabi lobbi, gaɗa laamiɗon ko haali ni min goni, gaɗɗo gacce mum wadde wuro laamiɗo ɗona gere gon gam hitani.
Namantiri sukaɓe hono famar ɓiɓɓe duroɓe taɓe tona e nder fawar jondu konnan ni to wiyete Akarana tawa kana ele département mo Abalaka région mo Tawa ɓeydu konnan heɓanama hon talki ɓe nguleyda koɓe gana dow maire tawi ɓe jooɓay ɗum du konnan waɗama hara filla ko darto hon ONG mbiteɗo sans frontiére deran ndenne kañum won ko ardi wadde ɗum noga e jeɗɗi yaade noga e jeetati lewru du ɗum fordi du konnan kadim tawi battu jooɗa kalen gam batte jonde jam waɗama ton enda ɗum du wadde ko fawar joni ndimin taɗo hono fawar joni Allamin wa char o yewdowi e goto horeɓe hette metta to ene mbiteɗo Sabit Meliku nenne se kettinen ene acco hakkido.
Donc notre ONG
ami o walli ko watta talki dinki e kartiji ko min gatti yeso min gada kartuji keme jeego e chappande joyi e talki dinki keme jeetati e chappande joyi min gatta dow inde durobe de balletebe hano ummatore non be battaki gure mawde to di gatti be galado bawde ko hebatati gan talki bi leydaku no handi wi e bi leydi fu hebi onon andi do kebol majji no durwida e jahilaku gan ibe bawi yehugo leyde yasin na der redu leydi din de be jogidi do be pottata e torra fu be kisando e torra kabe giata e burtaki na natol do kerigo
entre de certaines frontières
bandimi roketo adramani yeyi yewde hoorejo gallude ñemey ɗum du konnan do fila ko darto luumo jamaji kañum e luumo ley bulnongo enna no tonndu ɗum tawa sembe kettinoɗen hono mbiteɗo Moukhtaru Mamoudou hoorejo gallude ñemey.
Nous avons privilégié le dialogue.
Min gadidi joda kalen do gidal natungal chaka amin he bibbe lumobe be gam heban gobe nokkure gam min gidana royago dungu dabare hebe do mursere de hewtotobe handa min accabe hitane fu de ni to hebama ibe mursa kulle mabbe no goruwol guntuyena warta no mawabe ko min gidi ibbe lumobe pama ko nokku gumin chubanibe kan wonani be moccere min cuɓanibo ɓe no nokkure gasune jamiroje allobbe ni woni min kokkaɓe to ɓe gatta lumaku mabɓe nder hakkillo fukingo
sécurité dans la paix et au service des populations.
Hara yewtere men pinno en kaali filla hawrinde waɗanoɗo ene palde kongre keñan ɗum du konnantama laamiɗo leydi Kano wari fotodiri hawrinde nde no ndaara filla arsilamaku e moƴƴintingol jonde ɓiɓɓe adamaɓe ɗum wonno fawar joni du konɗan Mamadou Sanusi laamiɗo Sanusi o haali ele hawrinde do filla ko darto dewgal cukaɓe ɓe pootai dewgal eko nandi e muɗum nani yewtere nde o haali Moutari Mouhamadou bandi min waddi ɗum.
Hala ka fedde de joɗɗini duuɓi sappo e jeɗɗi kan darna kaddi dewlinol ɓiɗɗo debbo de ɓe mbiyayi to ɓe dewlin de hana yotti sappo e jeɗɗino amma saydi alkaali on andinama no modiɓɓe andiri ɓe jeccake dow laabi kewɗi dow fi dewgal hano no modiɓɓe gon bi suka ba no musina no wawi haɓɓanede dewgal dey hakke kaddi no ɗon ittane gannannol debbo on suudu neɗɗo ɓahuɗo suka debbo gi'e ɓandu mum semɓintinayi no wawi heɓude saɗarma dow ko ƴewata cellal mum suka gorko on fuɗuɗo saɗarma o kando alsilamagal wi kiite darne dow mum delle fi noon ko handi modiɓɓe ƴewtino dow mum gam musolo heɓe de ni wi'a kaddi taƴe ko dewlinta ɓiɗɗo debbo fa ɓange ko handi woni ɓandu mum kan hani ƴeewe gam de ni ƴeewama mayde e dimki ko nandi e mum fuu farnannol suka ko hana gi'e ɓandu mum semɓintini noon kan heɓete ko hiɗa ni woni ko waddata saɗarma fuu farafi dewlinol ɓiɗɗo debbo ko gi'e mum semɓintinayi ko nannete nder suudu fuu no hani faame moƴƴine nder leyɗe men alsilamagal hano marok en tunisie en siri en heko nandi ni ɓe darni kaddi duuɓi sappo e joyi yahde sappo e jeɗɗi ko dewlinte nder diina alsilamagal diina alsilamagal sendodiri heko diina harmini laato halal heko diina tabbintini kandu harmini gam hunde fuu ko lamɗo harmini handa gam nufayeejo gon wi'e ɗi tabbintinte kulle gonno ɗon ko tabbintina, amma de ni no wadda satarma no hani wi'e ɗi accama. Gander fina tawaji ɗi min tawi tukalel dewel no haɓɓante wadde nder ɓaade duuɓi sappo he go'o yaago sappo e ɗiɗi. Hilnaka anda ɗum woni dewgal no fija no nyamne waɗan duuɓi jeetati nden ko watte nder suudu gorko. Ba demmu ko iɗum waɗe ɓe ɓattatako gorraɓen de hana ɓe jottino.
Ba zuwa ake a ɗuke shekara goma
dodo habari ne fulfultili. Assalamu alaikum, balata yawani.